ngene gwe changa wankola chichi gapulire jitte itte kadi chikole nta kubala betutte kuchoba mukwano kwatako nywesa ebyange nkuwatte byonna etwale liryo sabatufune yakaseera tusisinkane munze naawe kuyimbire mwakayimba taka mukwano nga bwenkuyire ebimuli sabatufune yakaseera tusisinkane munze naawe kuyimbire mwakayimba taka mukwano nga bwenkuyire ebimuli njagala tutambule fina nga buli wobeera wemba yegwanyuma okulaba beera wano tomba wala njagala tutambule fina nga buli wobeera wemba yegwanyuma okulaba beera wano tomba wala tambula obalumye ab'omukama ye yabamma mwenyesamu omutimba gumpewere njagala tubeera omu buli wodda nga tuli bumu bebi kutambuzeeko ebanyama ntemyensava ondazamanyi bebi ondazamanyi labo osuza ntunula bwebanga sikulabye kera ntangala because I miss you omukwano kugwamba nga I can't leave you baby ngamba nti olove me ndu mwenye wabula walungiwa okirako malaika ebintu ebyo byokola